You feel good. You're that. That's good.
Well, it's always as
yebo kusela kunjalo njengoba ngishilo phambilini ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini yenkosi. Ngikholwa ngokuthi uDavide wake wayenza leyo nkulumo masiye endlini yenkosi. Angiyazi enye indawo engcono kuba kuyo, uyayazi wena kunasendlini yenkosi. Manje lo busuku sinabangani abathize lapha bonke abavela le eGeorgia. Ishe bazobe beshayela behla emva kwelantshi kulo busuku. Sizobeke sesi abanye babo bavela le ezansi ngiyethemba nizosala. Futhi noma yiziphi izindlu esinazo ivulelwe nina. Bese kuthi ngolwesithathu ebusuku sizoqhubeka njalo ekufundisiseni bese ke inkosi Thanda ngesonto lizayo futhi. Bese ke ithi Chitagwa iqala zisithupha. Ngakho nonke nina enicebe ukuba namaholide sibheke isikhathi esikhulu esimangalisayo eChitagwa. Kulapho la esihlala siba nesikhathi esimangalisayo. Akusizo isicoko esiningi kakhulu sigijima ngesinye isikhathi. Iyo mumatha cishe ngicabanga ukuthi besingakwazi ukufaka ishumi lezinkulungwane kuyo kalula. Kodwa ngujwayelekile ngonyaka odlule ngicabanga ukuthi sasinezinkulungwane ezithi azibe lapha esikhombiseni into efana naleyo. Kwakuyindawo egcwele phama kodwa iningi indawo yokuma. Futhi izihlalo ababengaze bazibeke kuyo yonke indawo phandle. Futhi ngakho sibheke lokho. Futhi siyajabula ukubona abaningi babafowethu abangabefundisi bekhona. Ngisalicabanga inhlobo igama lakhe lapha isithunywa senkolo umfowethu Hume. Nodwa David Hume ngabe nguwe ohlezi khona lapha nabantwana. Siyajabula ukuba nabo isithunywa senkolo. Abanye umfowethu Pat, umfowethu Dalton, futhi baningi impela nje umfowethu Bill. Futhi ngibona umfowethu Collins emzuzwini embalwa nje edlule. Futhi kuzoba lukhonyana kubabiza bonke. Kodwa sijabula kakhulu ukuba nani endlini yenkosi kulo busuku. Lo mfowethu Neville omkhulu othande kakhulu ohlezi emva kwami lapho kubakhuleke kanye nami sisazofundisa izwi. Charlie, ngiyajabula ukukubona nodadewethu Neville lapha kulo busuku abantwana. Lokhu yi futhi ukufundisa iBhayibheli ngokuvamisile impela ku.
Yes, Brother Welch, I just was looking
yebo mfowethu Welch, njengi bengikufuna ngiyakubona uhlezi emuva lapho manje. Ukufundisa iBhayibheli ngokuvamisile kuthi ukuba ingozi kancane encane, uyazi ukuthi ukuhamba uphumele ebucayini sokubiza kanjalo.
But we just feel that maybe at this point and at this time
kodwa nje sizwa sengathi mhlawumbe kulendawo nakulesi sikhathi kungakuhle ukuthi nje ukuletha ibandla kulokhu engicabangayo ekuqondeni okupheleleyo ngokwendawo okuyiyona yona yalokho esiyikho kuKristu Jesu. Futhi ngezinye izikhathi ngicabanga ukuthi ukushumayela kuyinto emangalisayo, kodwa ngikholwa ukuthi ngezinye izikhathi mfowethu Bila ukuthi ukufundisa kwedlulela phambili kwalokho ngomusa kakhulukazi ebandleni. Manje ukushumayela ngokuvamisile kubambisoni kusilethe ngaphansi kokwahlulelwa yizwi. Kodwa ukufundisa kubeka umuntu endaweni okuyiyona yona ukuthi uyini. Futhi singeze ngokufaneleyo sakwazi kuba nokukholwa kuze kuthi ngokwendawo eyiyona yona sazi ukuthi siyini. Manje uma iUnited States yalelizwe elihle lapha ingithumele eRussia njengenxusa lalesi sizwe kuyiRussia, bese uma bengithumele ngokomthetho eRussia, onke amandla iUnited States enawo asemva kwami. Izwi lami lifana tse neUnited States uma bengikade ngaziwa njengenxusa. Futhi ngakho-ke uma uNkulunkulu esithumele ukuba sibe ngamanxusa akhe, onke amandla asezulwini, konke uNkulunkulu ayikho, zonke zezingelosi zakhe nakho konke okwamandla akhe kumi emva kwamazwi ethu uma singokuyikho futhi sigcotshiwe izithunywa ezithunyelwe kubantu. uNkulunkulu uzomele alihloniphe izwi.
For he has so solemnly written,
ngokuba ulobe kanjalo ngokuqinisa ukuthi ukubopha emhlabeni lokho ngiyakukubopha ezulwini.
Whatever you loose on earth, that
ukukhulula emhlabeni lokho ngiyakukhulula ezulwini.
I give unto thee the
Uthi ngikunika izithuthulelo zombuso.
All such great promises.
Oh, izethembiso ezinkulu kangaka pho azinikeze ibandla.
And I am after the other day, if many of you are supposed to share this
Uthi mina emva kwelinye ilanga uma iningi lenu ngiyethemba lilapha namhlanje kuseni ukuzwa njengoba ngikuzama ngendlela yami yokuzithoba elula ukuchaza umbono engawubonayo wezulu. Ngingeke nakanye ngike ngizame kungabaza noma yini noma ubani owake wangitshela yona uNkulunkulu abatshela yona.
I believe it even if I didn't see it in
Noma ngiyakubonanga embhalweni ngiyobe ngisafuna ukulikholwa leluzwi lomfowethu. Ngingavele ngihlale ngihambisane neBhayibheli ngqo. Kodwa nokho ngiyokholwa ukuthi mhlawumbe umfowethu akaqondanga ngendlela thize ukuthi angahle ukuba nje uthi dekile kancane. Futhi ngiyobe ngisalokhu ngikholwa ukuthi ungumfowethu. Futhi uma kukhona noma yini okuvutha ngaphakathi kwenhliziyo yami futhi ngethemba ukuthi akusoze kwasuka eminyakeni yami ezayo ukuthi angisoze ngakukhohlwa okwenzeka ngesonto ledlule ekuseni njengeviki. Kwenze ukuthize kimi okuguqule du impilo yami. Angisabi, anginakho nokukodwa kwesaba ukufa. Ukufa akwesabeki nhlobo.
And it does
Futhi akwesabeki kuwe uma nje ube nokuqonda. Manje mhlawumbe uma ufanele ube nesehlo kube ukwazi ngoba yikho indlela yokuchaza. Ungeke uwathole amagama ngoba alikho isichazamazwini sesingisi kumbe nanoma yisiphi esinye isichazamazwi.
Because it's in an eternity.
Ngoba kusephakadini. Alikho izolo, alikho ikusasa, konke kusenkathini yamanje. Futhi ehoreni kusukela manje angizizwa ngikahle hle futhi ngelinye ihora ngizizwa ngikahle futhi kuyinkathi yamanje sonke isikhathi niyabo. Akunqamuki neze yilokho kuthula nje okujabulisayo nokunye. Futhi kungebe bikho sono, kungebe bikho mona, kungebe bikho kugula, kungebe bikho lutho luke lufinyelele kulolugu lwezulu. Futhi uma ngingahle ngibe nenhlanhla yokusho lokhu ngokuthi mhlawumbe angingakwenzi. Uma ngingakwenzi khona ke ngiyakhuleka ukuba uNkulunkulu angithethelele. Kodwa uma nginenhlanhla futhi kwakungukuba uNkulunkulu wangenza ngahlwithelwa phezulu ukubona ukuthize ngakuthatha ngokuthi ngamazulu okuqala. Futhi-ke ngiyakholwa oyedwa eBhayibhelini ogama lakhe ngiyakholwa kwakungupawulu owahlwithelwa kwawesithathu amazulu.
And if it was this glorious in the first heavens, what does that mean? Okwakuqala
amazulu, lawo mazulu esithathu aphetheni pho.
No wonder
akumangalise engakhulumanga ngalokho eminyaka elishumi nane.
He said he did not
wathi wayengazi noma wayesemzimbeni noma engayekho emzimbeni.
With that great apostle.
Nalo umpostoli omkhulu kungesikho ukwabelana ngesakhe sakhe isikhundla sakhe kumbe kungesikho ukuzama ukuba sizenze noma yini njengoba wayenjalo. Kodwa angingasho kanye naye angazi noma kwakukulomzimba noma kungekho emzimbeni. Into kuphela kwakuyinto yangempela njengoba nginibuka nje. Futhi bengihlale ngimangala ngokuthi ngabenye kwedlula bese ngibona ife elincane lintanta umoya bese ngithi nangu yayihamba umfowethu nodadewethu lowo nguCharlie noNeli lowo ngumfowethu nodadewethu Spencer behamba laphaya. Lokho kwakuhlala kungidida. Uma amehlo ame esethuneni ebuthuka ebola. Uma izindlebe zami ngekho lapho kuba iphinde yizwe. futhi uma igazi lami selibuyele emuva lonke futhi baligqumise ngemithi futhi lisemanzini kumbe emhlabathini namandla engqondo ami amangamuzana obuchopho ami onke esephelile manje-ke pho ngiyoba kanjani ngokunye kunokuba ngibe ngumoya nje ontantayo ujikajika na futhi lokho kwangikhathaza ngiyothanda kanjani ukuthi halo mfowethu Pat ngijabula kakhulu kukubona halo mfowethu Neville ngiyothanda kanjani kukubona kodwa ngacabanga yebo uma ngingenalutho engingabona ngalo namlomo ukukhuluma ubolile uluthuli ngiyokwazi kanjani ukuthi halo mfowethu Pat halo mfowethu Neville kumbe okunjalo yebo Charlie kodwa manje sengiyazi ukuthi lokho kuliphutha ngokuba kulotshiwe emibhalweni engithi akuphambene ngokuba uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa sinelinye eselivele lilindile elinye idokodo linamehlo izindlebe izindebe amandla engqondo uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa linomzimba engawuthinta okhulumayo futhi manje kufika kimi njengamanje ukuthi uMose wayesafa futhi esethuneni elingaphawuliwe amakhulu ayisishiyagalombili eminyaka no-Elisha wayesaya ezulwini iminyaka engamakhulu amahlanu ngaphambili kodwa entabeni yokuguqula isimo bafunyana bekhuluma noJesu emva kokuba uSamueli wayesafa cishe iminyaka emithathu kuya kwemihlanu nomlumbikazi wase-Enduri wambiza khuphuke futhi wawa ngobuso bakhe wayesethi ngikhohlisile ngoba wena ungusawule qobo lwakho wathi ngoba ngibona onkulunkulu wayengumhedeni niyabo ngibona onkulunkulu bevuka futhi usawule wayengakamboni nokho wayesethi ubukeka enjani awungichazele yena wathi uzacile futhi unengubo phezu kwehlombe lakhe wathi lowo ngusamuweli umprofeti mlethe lapha phambi kwami ngifuna niqaphelisise ukuthi usamueli wayengakalahlekelwa nangobubodwa ubuntu bakhe wayesalokhu enguye umprofethi watshela usawule khona impela okwakuzokwenzeka ngosuku olulandelayo ngakho niyabo ukufa akusiqedi sishabalale nya njengoba sikhala silile ethuneni kuphela kuguqula indawo yethu yokuhlala kusithatha kusisuse endaweni siye yini ubudala uma ngiphila ihora elilodwa ngaphezulu ngiyophila ngedlule kaningi umuntu oneminyaka elishumi nesithupha ubudala ngiyophila ngedlule kaningi umuntu oneminyaka emihlanu ubudala ubudala abuthi shu sibekwe ngenhloso nje lapha ukuba senze okuthize yebo manje abaningi balabomama abancane ababuso obuhle abahlezi lapha abanye babo banamashumi ayisithupha kumbe amashumi ayisikhombisa iminyaka ubudala bebengathi yebo yini engiyenzile mfowethu Branham ukhulise abantwana bakho wenze lokho owawufanele ukwenza mhlawumbe ubaba omdala othize ohlezi lapha othi yebo ngibhuqe amasimu ngenze lokhu angizange ngishumayele kodwa wenze khona impela lokho uNkulunkulu akuthumela ukuba ukwena khona indawo yakho ngikhuluma nodokotela umdala izolo omunye wabangane bami abangodokotela obhuti onamashumi ayisishiyagalombili nento eminyaka obudala futhi umlamu wakhe ukhona lapha endlini yokukhonzela kulobu busuku futhi ubethe nje ubethe ukukhathazeka kancanyana ngaye futhi ngaya ukuyombona futhi ngathi nje ngiqala ukukhuluma naye wasanguluka wangitshela ngohambo lokuyozingela aluthathayo eminyakeni eminingi eyadlula phezulu eColorado kulo lelo zwe engazingela kulo ehlakaniphile futhi ekhaliphe ngempela Ngase ngithi dokotela sekuyisikhathi singakanani welapha. Wathi ngenkathi wena usancela. Futhi ezansi le ngathi futhi isikhathi esiningi wathi ngilaphile ngithatha ikalishana lami ngibeke izikhwama zami zesihlalo phezu kwehashi lami. Ngathatha ujosaka omncane futhi ngahamba futhi ngathi yebo ezansi osebenzi lomfudlana ngalesibili inqo yekuseni nokukhanya okubanekayo kwakho uzama ukuthola indlu lapho umntwanyana ayephethwe yisisu khona kumbe umama esikwa. Wathi kunjalo. Uthi ngathi uyazi dokotela ngikholwa ukuthi ngaphesheya kolomugqa ohlonisayo lapha phakathi kokufa nokungafi uNkulunkulu nendawo yodokotela abadala abalungileyo abasebenza kanjalo. Izinyembezi ezinkulu zaphuma emehlweni akhe wayeseqala ukukhala waphakamisa izandla zakhe ezintekenteke wayesethi mfowethu ngethemba kanjalo. Ngaphesheya kwezwe uNkulunkulu wahlulela umphefumulo womuntu ngalokho ayikhona. Ngase ngimnika lo mbhalo owenelisayo. Izikhathi eziningi ulima leyo masimu omnyama nodaka ebusuku zama ukusiza omunye. Mhlawumbe ungatholi ngisho upeni ngakho kodwa kulungile.
Ngathi
uJesu wathi emibhalweni babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukelwa. Futhi liqiniso lelo. Futhi namuhla ebusuku sifuna ukubeka ibandla kulezi zifundo ezintathu uma uNkulunkulu evuma ukuthi sibe kanjani futhi sibuke kuphi ukuthi siyini. Sizoqala esahlukweni sokuqala sencwadi yencwadi kaPawulu e-Efesu. Futhi sizothatha izahluko ezintathu zokuqala ekufundeni kwethu okuthathu okulandelayo sizama ukuthola isahluko ngokuhlwa ngakunye uma singahle sikwazi. Kulowo busuku ngolwesithathu nangesonto lizayo ekuseni abase-Efesu isahluko sokuqala. Manje njengoba sifundisisa ndawonye ngithanda ukusho lokhu ukuthi le ncwadi yabase-Efesu ngokuphelele ihambisana nekaJoshua weTestamente elidala. Abase-Efesu incwadi yabase-Efesu. Manje khumbulani uma kwenzeka sithi nje kuchezuka kancane ekufundiseni kwakho sithethelele nje usibekezelele isikhashana. Ngaphambi kokuba sivule asimtele asisize sisakhothamisa amakhanda ethu.
Lord, we are approaching the holy and sacred writ.
Sisondela embhalweni wakho ongcwele ongathintuhayo ophephe kakhulu kunawo onke amazulu nomhlaba.
Are we reading this word called the
Ngokuba siyafunda kulelizwi elibizwa ngeBhayibheli ukuthi ukubili izulu nomhlaba kodlula kodwa izwi lami alisoze lahluleka. Ngakho phezu kwelihora elinzima engiza ngalo kuleli pulpiti kulo busuku phambi kokuthenga kwegazi lakho laba bantu abathandekayo abangamagugu abahlezi lapha kulo busuku bebamba onke amathemba amancane abangabamba ukubambelela ngenxa yalokho kuphila okuzayo. Sengathi kungenela kakhulu kulo busuku ukuthi lonke ikholo elilapha lizoyibona indawo yalo. Futhi wonke umuntu ongakezi angene kule nhlangano enkulu uzophikelela embusweni Nkosi futhi angqongqoze emnyango umgcini azavula umnyango. Siphe khona Nkosi.
We are reading in here where
sifunda phakathi lapha lapho leli Bhayibheli lingathasiselwa ngumuntu ngokwakhe. uNkulunkulu enqaba kuba mina nceku yakho noma yiphi enye inceku kuba iyobe izama ukuba bafake incazelo kungeyabo ezweni.
Let us just read it and
masilifunde nje silikholwe ngendlela elilotshwe ngayo. Uthi kakhulukazi thina belusi bezimvu bemihlambi. Thina belusi siyothi ngelinye ilanga sibuthane ngale yakulelozwe likhazimulayo nemihlambi emincane.
We'll stand in the presence of the Lord Jesus.
Futhi siyoma ebukhoneni benkosi Jesu. Futhi siyosibona leso sizukulwane sikhuphuka sika Paulu nesika Petru nesika Luka noMarko noMateyu nabo bonke futhi sibabone behlulelwa lapho namaqembu abo.
God grant that I can.
Nkulunkulu ngiphe ukuba ngikwazi ukubeka imiklomelo yezigidi ezilishumi ezinyaweni zakho ngesikhathi ngigaqazela ngokuzithoba ngenyuka ngibeka izandla zami phezu kwezinyawo zakho ezithandekayo futhi ngithi Nkosi bangabakho.
Oh God.
Oh Nkulunkulu sigcwalise kabusha ngomoya wakho nangothando lwakho nobubele bakho. Futhi kwangathi thina njengalokhu umlobi zinkondlo ekuzwakalisile eculweni eminyakeni eminingi edlula. Wondlu elithandekayo elifayo, ikhazi lakho eliligugu alisoze lalahlekelwa ngamandla alo. Lize lithi lonke ibandla lihlengiwe likaNkulunkulu lisindiswe ukuba lingabe lisona. Futhi kusukela lapho ngokukholwa ngawubona lowo mfudlana owavezwa isilonda sakho esigelezayo. Uthando oluhlengayo lube indaba yami futhi liyoba yiyo ngeze ngife. Bese kuthi ngelobuqhawe iculo elimnandi uqhubeka athi, yohlabelela amandla akho asindisayo lapho lolu oluzihluphekelayo ulimi olungingizayo lulala seluthule ethuneni. Khona ithuna alibambi nayikuphi ukufa kubantwana bakho. Kuphela kuyindawo yokuphumula kumbe indawo yokucasha lapho lokhu kubola kuyokwembatha kungaboli. Sengathi thina kulobu busuku singakubona lokhu Nkosi ngokucacile njengalokhu kunikwa thina ezweni. Sinike ukuqonda futhi sibeke Nkosi endaweni yethu yokugada ukuze sikhonze ngokwethembeka uze ufike. Sicela lokhu egameni likaJesu nangaye. Amen.
Now the book of Ephesians.
Manje incwadi yabaseEfesu njengoba bengisho nje. Ngegokwami ukubona ngenye yezincwadi ezinkulu kunazo zonke zeTestament elisha.
It leaves us.
Iyasishiya lapho kuCalvini buphumela egatsheni lodwa nobuArminius buphumela kwelinye igatsha, kodwa incwadi yabaseEfesu ikudotsela ndawonye bese ngokwendawo okuyiyonayona ibeke ibandla. Manje ngiyifanise noJoshua. Uma uqaphelisisile, u-Israyeli wakhushulwa waphuma eGibhithe futhi kukhona izigaba ezintathu zohambo lwabo. Isigaba esisodwa kwakungukushiya iGibhithe. Isigaba esilandelayo kwakuyihlane. Nesigaba esilandelayo kwakuyiKhanani. Manje iKhanani ayimele inkathi yesikhathi seminyaka eyinkulungwane.
It only represents the age of
kuphela imele inkathi yomnqobi, isikhathi sokunqoba. Ngoba eKhanani babulala futhi bashisa futhi bathatha amadolobha, futhi akuyikuba khona ukufa esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Kodwa enye into eliyenzayo likhuphula ukulungisiswa ngokukholwa emva kokuba sebekholiwe nguMose futhi bashiya iGibhithe. Kungcweliswa ukuba balandele phansi kwensika yomlilo nokubuyisana kwewundlu lomhlatshelo ehlane. Bese-ke kuba ngukungena ezweni elalethenjisiwe. Manje yini izwe elethenjisiwe ekholweni leTestamente elisha? Sethembiso ngumoya ongcwele. Ngokuba kuyakuthi ngezinsuku zokugcina uJoweli wesibili yamashumi amabili nesishiyagalombili yakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha phezu kwezincekukazi zami nezisebenzikazi zami yakuthulula okomoya wami futhi bayakuprofetha. Ngiyakuveza izimangaliso emazulwini phezulu nasemhlabeni, izinsika zomlilo nomusi nokuthunqa. NoPetru wathi ngosuku lwePentekoste emva kokuthatha itekisi lakhe nentshumayelo,
endukani
lowo nalowo babhaptizwe egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa, ukuthethelela, ukuxolelwa, ukususa zonke iziphambeko zasemuva. Nike naqaphela uJoshua ngaphambi kokuba bawele iJordani.
Joshua said, "Go through
Joshua
the midst of the camp and bring your clothes and sanctify everyone that no man comes as one." For within 3 days you will see the glory of God.
See,
it is a process of getting ready good ahead of the promise. Now the promise to Israel
manje isethembiso kwisraeli sasingokuthi uNkulunkulu wanika u-Abrahama isethembiso sezwe lasePalestine futhi lalifanele libe yifa labo kuze kube phakade futhi babefanele njalo bahlale kulelizwe manje beza izigaba ezintathu beza kulelizwe lesethembiso manje kaphela kufanekiswe ngokuphelele eTestamenteni elisha.
Now this is
manje lokhu njengoba ngishilo akuvumelani nokunye ukucabanga kwenu. Abanye benu bantu bamaNazaretha abathande kakhulu Church of God nokunjalo. Unganilimazi kodwa nje kuqaphelisiseni futhi niqaphele imifanekiso. Qaphela ubone ukuthi yonke indawo ayishaye yini emhlolweni ngqo. Ukhona izigaba ezintathu zohambo futhi kukhona izigaba ezintathu zalolu hambo. Ngokuba silungisiswa ngokukholwa sikholwa enkosini uJesu Kristu, sishiya izwe laseGibhithe siphume, bese-ke singcweliswa ngomnikelo wegazi lakhe, sagezwa ezonweni zethu saba izihambi nabagogobeleyo. Sizisho ukuba sifuna izwe umuzi ozayo kumbe isethembiso.
So did Israel in the wilderness.
Sojourners, no place to rest, not a night busugu,
but finally come to the promised land.
Lapo abazinza khona.
Lifika lapho ke ikholwa.
Lifika kuqala ekondeni ukuthi lisoni.
Then he is separated by the water and washed in the water. And are the washing
futhi kumbe isigezo samanzi ngezinjalo likholwa inkosi uJesu Kristu bese ke ngokulungisiswa ngokukholwa liba ngumhlanganyeli nokuthula noNkulunkulu ngoKristu
libhabhathizwe
egameni likaJesu Kristu ukulishiya lingene ohambweni.
You get it?
Nyakuthola?
Ingeno hambweni then he becomes a soul
bese ke liba ngogogobeleyo nesihambi isohambeli lwalo oliqonde phi isethembiso asenzayo uNkulunkulu.
Israel had not yet received the promise but
Israel wasemukeli isethembiso kodwa babe sohambweni labo futhi ngaphandle uvusa ngiyanincusa qondani. Ulapho lapho wena Nazaretha nabuhambo lungcwele nokunjalo enawakhona ngoba uIsrayeli lapho ebefika endaweni yaseGadesh Barinea ngenkathi izinhloli ziwela zase zithi izwe likhulu kodwa ezinye zazo zabuya zase zithi singeke silithathe ngoba imizi ibiyelwe nokunjalo kodwa uJoshua noKalebi basukuma bathi bekelele basebethi sinamandla amakhulu kabo ukulithatha.
Genxa
yezinkulumo zabo ezase zivele ziqoshiwe zasayindwa babekholwa imisebenzi emibili yomusa ukulungisiswa nokungcweliswa futhi bengenako ukuqhubekela phambili.
And listen, that whole generation perished.
Futhi lalelani leso sizukulwane sonke sabhubha ehlane. Kodwa babili abawelele ezweni lesethembiso futhi babuye nobufakazi bokuthi kwakuyizwe elihle futhi saba namandla amakhulu kabi kulithatha ngoba kwakuyisethembiso kaNkulunkulu. Kwathi-ke esikhundleni sokuba abantu baqhubeke bemukele umoya ongcwele bakhulume ngezilimi bemukele amandla kaNkulunkulu umbhabhathizo kamoya ongcwele izibonakaliso izimanga izimangaliso.
They felt that it would break
babona ukuthi kwakuyobhidliza isiko labo lemfundiso.
And what happened to it?
Futhi kwenzekani lokho kukho babhubha ezweni kunjalo.
But the believers, the Caleb and Joshua outfit.
Kodwa abakholwayo uJoshua noKalebi kukho konke okudingekayo ababeqhubeka beya esethembisweni. Baqhubeka bawela bangena ezweni balithatha yize bazinza ezweni njengefa.
And we never stop at justification.
Futhi asilokothi sime kulungisisweni ekungcwelisweni masiqhubekele empaphathisweni kamoya ongcwele. Masingame kukholweni inkosi uJesu ngokubhaptizwa. Masingame ngoba esihlanzile empilweni yesono. Kodwa manje siqhubekela phambili singene endaweni eyiyona yona esethembisweni sokubhaptizwa kamoya ongcwele. Ngokuba uPetru wathi ngosuku lwePentekoste, ukuba isethembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ngakho iEfesu lapha isihlalisa njengoJoshua ngokwendawo eyiyona yona. Niqaphelile, uJoshua emva kokuwelela ezweni futhi ethatha izwe waseke ehlukanisa izwe. Ephraim lapha. Nomanase lapha, nalona lapha, Gadi lapha, Benjamin lapha, wehlukanisa izwe. Futhi qaphelani, oh lokhu nje kuvuthisa izinhliziyo zethu.
Each one of those Hebrew mothers giving birth to those children.
Ngamunye labo mama abamaHebheru bezalayo bantwana, wayekhuluma ngayo impela indawo esikwa lapho ababeyobekwa khona ezweni lesethembiso.
Oh,
kuyisifundo esikhulu. Uma kuphela besingangena kukho ngokukuhlaziya okungathatha amahora ngamahora. Kolunye usuku uma sesiyilungisile indlu yethu yokukhonzela, ngithanda nje futhi ukuza ngithathe inyanga yonke kumbe ezimbili ngihlale nje kukho ngqo. Kaphela lapho bona ngamunye labo mama lapho ememeza Ephraim lapho esikwa. Ngokwendawo eyona yona embeka lapho izinyawo zakhe zazihleze emafutheni. Lapho khona impela bonke ababe khona. Futhi uJoshua engakwazi lokhu kodwa ngokuphefumulelwa eholwa ngumoya ongcwele emva kokuba sezweni lesethembiso wanika umuntu ngamunye isethembiso sakhe khona impela umoya ongcwele wawethembisa ngokuzala emuva lapho. Ukuthi uNkulunkulu umise kanjani abanye ebandleni ukusikwa kwabo, oh bathola okukhulu kakhulu ngezinye izikhathi. Lapho ibandla libubula phansi ukuzingelwa yizwe lingaphandle, bekholwa inkosi uJesu ukuthi isethembiso sikamoya ongcwele sisefana nsekithi njengoba sasinjalo ePentecoste. Ukuthi babubula kanjani futhi bekhala besikwa.
Born and positionally
kodwa uma bezalwa futhi bezalwa ngokwendawo eyiyona yona embuso likaNkulunkulu khona ke umoya ongcwele umisile ebandleni, abanye abapostoli, abanye abaprofeti, abanye abafundisi, abanye abelusi, abanye abavangeli. Ngakho unike phakathi lapho ukhuluma ngezilimi, uchazwa kwezilimi, ukwazi, ukuhlakanipha, iziphiwo zokuphulukisa, zonke izinhlobo zezimangaliso. Lapho ibandla likhona manje, lena inhloso yami yokwenza lokhu. Ibandla lihlala njalo lizama ukuthatha ikhona lomunye umuntu. Kodwa ungakwenzi lokho. Ungeke uze ulime usanhlamvu ekhona lika-Efrayimi uma unguManase. Ufanele uthathe indawo yakho kuKristu, uyithathe ngokwendawo eyiyona yona. Oh, kuyajula futhi kucebe uma singena lapha. Ukuthi uNkulunkulu umbeka kanjani ebandleni kuba khulume ngezilimi. Omunye, manje besifundiswa izikhathi eziningi, sonke sifanele sikhulume ngezilimi, lokho iphutha. Sonke sifanele sikwenze, qhaba sifanele. Bonke abazange benze into eyodwa ngamunye waye ngamunye izwe lalihlinzekiwe laselihlukaniswa ngokuphefumulelwa. Futhi ngamunye ngingathatha imibhalo nginikhombise khona impela ukuthi wababeka endaweni lapho ababefanele kuba khona ngokwendawo eyiyona yona. Ukuthi zaba kanjani izizwe ezimbili ezingcenye zazizohlala ngaphesheya komfula. Ukuthi onina bakhala kanjani ukuthi ekuzalweni kwabo. Nokuthi indawo ngayinye yayifanele ukuba njani. Futhi manje emva kokuba usungene, lokho akusho ukuthi uphumile uzukhululekile empini. Usafanele ulwele yonke intshi yomhlabathi oma kuwo. Ngakho yabo iKhanani lalingamele lona izulu elikhulu. Ngoba yimpi nezinkathazo nokubulala nokulwa nokunjalo.
represent this.
Kodwa lalimele lokhu ukuthi kufanele kube ukuhamba okuphelele.
That's where the church is.
Kulapho la ibandla lehluleka khona namuhla. Kulokho kuhamba.
Do you know that even your yazi ukuthi ngisho ukuziphatha kwakho khona
kungamuyisa omunye umuntu angaphulukiswa. Ungaziphathi kahle kwakho kwezono ezingavunyiwe zenu makholwa kungabangela leli bandla kuba lehluleke kabuhlungu futhi ngosuku lokwahlulela uyoba necala lakho konke nokuncane okwakho. Oh, wena uthi manje awume kancane mfowethu Branham kuhle lokho liqinise. Awucabange ngakho. UJoshua emva kokuba esewele lezweni uNkulunkulu wamnikeza isethembiso sokuthi
just think to fight an entire campaign.
Cabanga nje ukulwa impi yonke ngaphandle kokulahlekelwa umuntu. Ngaphandle kokuthola ngisho umyoti, ngaphandle kokuba nomhlengikazi kumbe usizo lokuqala kumbe isibopho. Amen.
God said the
Lord. Ulukulu wathi izongeleni wambanilwe. Cabanga ngokulwa impi futhi akukho siphambano sibomvu macala onke enhlobo. Akukho muntu ozolimala. Futhi babulala ama-Amori namaHeti kodwa akabanga bikho oyedwa walimala phakathi kwanoma yimupho owakubo kwaze kwangena isono ekamu. Futhi ngenkathi u-Akani ethatha leyo ngubo yaseBhabhiloni leso sigaxa segolide wayesekufihla ngaphansi kwekamu lakhe kwase kuthi ke ngosuku olulandelayo balahlekelwa ngamadoda ayishumi nesithupha. UJoshua wathi yimani, yimani, ake nime kancane kukhona kuliphutha.
Something's wrong. Yeah, we're
kukhona kuliphutha lapho sizomemezela ukuzila kwezinsuku eziyisikhombisa.
God made us a promise.
Unkulunkulu wasenzela isethembiso. Akukho silimaza izitha zethu ziyowa ezinyaweni zethu.
And there's something wrong here.
Futhi kukhona kuliphutha lapha. Kukhona okungahambanga kahle ndawo ndawo ngoba sinamadoda ayishumi nesithupha afile alele lapha. Angabafowethu bangama-Israyeli futhi afile. Afelani. Amadoda angenacala. Ngoba umuntu oyedwa waphuma emgqeni. Yasibona isizathu sokuthi lokhu kudingeke ukufundiswa. Ibandla limi emgqeni, yemgqeni yezonkulunkulu, yemgqeni onkulunkulu, futhi yemgqeni ngokubambana. Liyame ngokuphelele ephaqanga sizotha phambi komuntu wonke lesaba uNkulunkulu. Ngoba umuntu oyedwa weba ingubo futhi wenza into engafanele ukuthi ayenze, wathatha impilo yamadoda ayishumi nesithupha. Cabanga ukuthi kwakulishumi nesithupha mhlawumbe ngaphezulu. Ngikholwa ukuthi kwakungamadoda ayishumi nesithupha ayifile. UJoshua wamemeza wathi kukhona okuliphutha.
God made the promise.
Unkulunkulu wenza isethembiso futhi kukhona okuliphutha.
Nxa
siletha abagulayo phambi kwethu futhi behluleke ukuphulukiswa, sidinga ukumemezela ukuzila okunzima, sibize ibandla. Kukhona okuliphutha ndawo ndawo.
God made the promise.
UNkulunkulu fanele anamathele leso sethembiso futhi uzokwenza futhi wamemezela ukuzila futhi bathola ukuthi benze izinkatho futhi uAkani wakuvuma futhi babulala umndeni kaAkani nabo bonke futhi bashisa imilotha yabo futhi bawushisa lapho kwesikhumbuzo. NoJoshua wahamba waqonda edabule ezimpini ethatha konke ngaphandle komyocu kumbe ingozi. Nakho lapho ukhona. Ngelinye ilanga wayenesidingo, isikhathi esincane, isikhathi esengeziwe. Ilanga lase liyoshona, amadoda ayengakwazi ukulwa kahle hle ngesikhathi esebusuku. UJoshua lelo qhawe elikhulu ligcotshwe nguNkulunkulu ngokwendawo eyiyona yona libekwezwe njengoba sefesi ebandleni elisha linqoba lingelinqobayo linqoba izwe lilithatha. Wayedinga isikhathi esithize akho wathi la ngayima.
And she stood still for about 12 hours.
Futhi la macisha amahora alishumi nambili waze walithatha izwe. Niyabo manje incwadi yabasefesu yasibeka ngokwendawo eyiyona yona kuKristu lokho ababeyikho ezweni elingcwele. Asibekwa ezweni elingcwele kodwa kumoya ongcwele. Manje ake sifunde izwi nje sibone ukuthi ibandla liphelele kanjani. Paulo, umpostoli kaJesu Kristu, ngentando kaNkulunkulu.
Oh,
ngiyakuthanda lokho. UNkulunkulu wamenza umpostoli.
No elders laid hands on him, no bishop sent him.
Akukho malunga ambeka izandla, akukho babishop ebamthumela noma yikuphi kodwa uNkulunkulu wambiza wamenza umpostoli.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints.
Paul, umpostoli kaJesu Kristu, ngentando kaNkulunkulu, kubo abangcwele, abangcwelisiwe, abaseFesu nakubo abakholwayo kuJesu Kristu. Kaphela ukuthi kwethula kanjani lokhu?
This is not to the unbelievers.
Lokhu akubhekisiwe kwabangakholwayo. Lokhu kuqondiswe ebandleni.
It's called to the
kubizwe kwababizwe baphume abangcwelisiwe nababiziweyo abakuKristu Jesu. Manje uma ufuna ukwazi ukuthi singene kanjani kuKristu Jesu, uma nizovula kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili.
It said, for by one spirit.
Wathi ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye. Kanjani sabhaphathizwa? Ngani? Umoya ongcwele. Akusikho ngobhaphathizwa amanzi nina bantu be-Church of Christ, kodwa ngamunye omkhulu oyi-a ngamoya munye. Hayi ngokuthawulana kunye ngencwadi inye, hayi ngokufafaza kunye, kodwa ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye. Ifa lethu izwe uNkulunkulu asinika ukuba sihlale kulo umoya ongcwele, njengoba nje enika iKhanani kumaJuda usipha umoya ongcwele.
By one spirit are we all baptized into.
Ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye.
Yathola. Now he's talking to the spiritual Canaanite.
Manje ukhuluma kumaKhanani okomoya. Uyisrayeli, uyisrayeli ongokomoya, onqobe izwe. Oh, nijabule ukuthi niphumile uGalito waseGibhite.
Amen.
Nijabule ukuthi ningaphandle kwehlane. Futhi ikhumbulani babedla imana ukudla kwezingelosi okuvela ezulwini baze bawelela ngaphesheya bangena ezweni. Futhi nxa sebewelele ngaphesheya bangena ezweni imana lancamuka ukuwa, base bevuthwe ngokugcwele ngaleyo nkathi futhi badla ukudala okusanhlamvu kwezwe. Manje njengoba ningaseyizo izingane, manje njengoba ningasalangazeleli ubisi lwevangeli, njengoba ningasadingi ukuba nibe izingane futhi nimbambathwa futhi nigqoqwa ukuba nizenkonzweni, manje njengoba seningamaKristu avuthwe ngokugcwele, ngempela senilungele ukudla ukudla okuqinileyo manje. Senilungele ukungena kokuthize washo. Senilungele ukuqonda okuthize kujulile futhi okucebile. Oh, sizongena kukho emva kwesikhashana. Futhi oh, bekulokhu kufihlwe kusukela ekusekelweni kwezwe. Wathi manje njengoba senifike kulokhu, ngithulela lokhu. Hayi kulabo abashiye iGibhithe kuphela, hayi kulabo abasesohambweni, kodwa kulabo abasezweni lesethembiso, asebemukele isethembiso. Bangaki asebemukele isethembiso kamoya ongcwele?
Aren't you glad that you're in?
Oh, wanijabule ukuthi nisezweni ngapha manje. Nidla ukusahlamba kudala, nidla izinto eziqinile zikaNkulunkulu, futhi ninokuqonda okusacile. Umqondo wenu okomoya wonke awudungekile. Nimazi kahle kamhlophe ukuthi ungubani, nazi kahle kamhlophe ukuthi uyini, nazi kahle kamhlophe ukuthi niyapi, nazi kahle kamhlophe konke ngawo. Niyamazi nikholwe nguye, futhi niqinisekile ukuthi uyakwazi ukugcina lokho enikubeke kuye okubhekene nosuku.
Oh,
yilowo, yilowo uPawulu akhuluma naye manje. Lalelisisani manje, qaphelani. Abakholwa nguKristu Jesu. Manje ake ngithi bandla likuphinde lokho. Singena kanjani kuKristu? Ngokujoyina isonto, qhabo. Ukubhala igama lethu encwadini, qhabo. Ukubhaphathizwa ngokuqiniswa, qhabo. Singena kanjani kuKristu?
one's Holy Spirit? Are we all
baptized? Thina sonke sabathizwa sibe isethembiso sinye umzimba futhi singabahlanganyeli bakho konke lokho okungokwezwe.
Amen.
Oh,
I like that.
Oh, ngingi yakuthanda lokho kuba bengingashilizwi bengingamemeza. Oh, mangena kulelizwe lingelami isekhaya manje ngisekhanani. Ingaphathwa noma yini uNkulunkulu afuna ukungisebenzisela yona. Yaba emhlabathini engcwele. Intwana wenkosi. Ogqoke konke futhi elungele. Seliphumile eGibhithe ngenyiwe ngadabula ezweni lesethembiso ongamele izivivinyo ngedlula ngawela iJordani ngangena kulesi sethembiso esibusiweyo.
Hallelujah.
Oh, uthola kanjani ngamoya munye? Indlela efanayo uPawulu awuthola ngayo wasebenza phezu kwami ngendlela efanayo owenza ngayo phezu kwakhe indlela efanayo owenza ngayo phezu kwakho ngamoya munye thina sonke sababhathizwa asifafazwanga ufafazo omncane nje kwawo kuzwakale kukuhle impela kodwa uciliswe ube ngaphansi. Bonke benziwe kuba babhukude ngaphansi emoyeni ongcwele ileso isethembiso abasefesu bethu uJoshua wethu ongumoya ongcwele. Joshua kuchaza ukuthi Jesu msindisi. Joshua uchaza umoya ongcwele ukumele kokomoya njengoba lokho kwakukokwemvelo ukuthi ulikhawe lethu elikhulu umholi wethu omkhulu. NjengoNkulunkulu wayenjalo noJoshua unjalo noNkulunkulu emoyeni ongcwele usinyakazisa futhi nxa isono singena ekamoya ongcwele ufuna ukuba kumiwe. Yini eliphutha lapha kuleli bandla? Kukhona kuliphutha. Oh, aniboni ukuthi siwathola kanjani amadodana amaningi kakhulu kaKish manje? Baningi kakhulu osawula abavele emakholeji nezikole zezenkolo futhi bephuma futhi befundisa lokhu izinto eziphendukezelwe njengoba iBhayibheli lathi bayokwenza. Ungathithi bengenakho ukukholwa bezahlukanisa nani bengenahlanganyelo nani nokunjalo.
Having a form of godliness and denying
the power. Benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke wobagwema. Abazi ukuthi bavela phi abakwazi ukunikeza isizathu. Isho lokho kuvele kumfowethu Boots Clipon umngani wami. Uma kukhona noma yini eyi-ill okuliveza ndlebe okungadelanga uNkulunkulu noma yini ezweni ngumnyuzi. Umnyuzi uphansi kunazo zonke izinto. Ungu awazi ukuthi uyini. Awukwazi ukuphinda uzizale. Umnyuzi ungeke upheliswe komunye umnyuzi bese uba ngumnyuzi. Uphelile. Awazi ukuthi uyise uvelaphi futhi awumazi ngisho unina. Ngoba ungencane, imbongolo encane, nehashi lethikazi. UNkulunkulu kazange akwenze lokho. Ungayibeki into enjalo kuNkulunkulu. UNkulunkulu kazange akwenze lokho. UNkulunkulu wathi konke kuyoveza inhlobo yakho. Yebo mnumzane. Kodwa umnyuzi uyise wayimbongolo nonina wayihashi lensikazi ngakho awazi ukuthi ungowaphi. Uyihashi uzama ukuba ngumnyuzi kumbe umnyuzi kumbe uyihashi uzama ukuba imbongolo imbongolo izama ukuba ihashi awazi ukuthi ungowaphi futhi uyinto enekhanda elikhuni wedlula konke okukhona ezweni. Ngeze wabeka nelincanyana ethemba kuwo
futhi
yileyo ndlela iningi labantu eliyiyo ebandleni. Abazi ukuthi uyise wabo ungubani, abazi ukuthi uyise wabo ungubani. Into kuphela abayaziyo bayiPresbyterian Methodist Baptist kuba baphethe kote kumbe ukuthize. Abazi ukuthi bavelaphi. Ukuthi imbongo lendala ungayimemeza ngamandla akho onke ufuna ukuyimemeza ngawo futhi iyoma lapho emiselayo madlebayo amagulu ibuke. Ungazishumayeza busuku bonke futhi azazi noluncane kakhulu ngenkathi zisuka zihamba unalokho ezikwazile ngenkathi zingena. Manje kunjalo nje angiqondini ukuba lihlaza kodwa ngifune ukunitshela iqiniso. Kodwa kunye ezingakwenza ziyisebenzi ezikahle. Oh, ziyasebenza nje, zisebenze, zisebenze, zisebenze. Lebo umbeka emkondweni wesibuko salama Arminia azama njalo ukusebenza indlela yawo yokungena ezulwini. Kunjalo umnyuzi. Oh, inhlangano yosizo lwabesifazane nesapho lenkukhu kube yinkokhelo umshumayeli futhi sifanele sibe nalo mdanso nalokhu ukuhlalisana kwabantu ukusebenza nje ukusebenza 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 futhi bona basebenzelani ini abuze nimamukele umoya ongcwele kunakholwayo na bamisa amadleba abo futhi abazi ukuthi bangabakuphi uchaza ukuthini awukuphi konke lokhu uchaza ukuthini umoya ongcwele angikaze ngizwe lutho ngawo okusho ukuthi uluhlotshana oluthize lohlanya niyabo abazi ukuthi ubaba waye ngubani kumbe umama waye ngubani naye futhi ubashaya kukho konke okwenzayo ushaye lapha futhi ushaye lapho futhi ushaye lapha futhi ushaye lapho unjalo umnyuzi omdala kodwa ngiyakutshela awuthingi ukwenza lokho ngehashi lohlobo lwangempela ake uqhumise isiswebhu phezu kwalo nje kanye futhi mfowethu selihambile liyazi ukuthi lenzani okuhle kanjani ukugibela elo hlobo umnandi kanjani ukuthi woza mfana oh ndoda kufanele ubambelele uthi nci liyoshiya isitala emoyeni kungaleyo ndlela kungamakristu ohlobo lwangempela haleluya yemukelani umoya ongcwele phendukani lowo nalowo nibhaphathizwe egameni likajesu khristu kungokusela kwezono zenu sebehambile ukhuye ukushesha bangene emanzini sebehambile ngeke baphumule emini nobusuku baze bamukele umoya ongcwele ngani niyazi umkhristu uyazi ukuthi uyise kwakungubani niyaba kuthatha ababili ukwenza ukuzala kunjalo ubaba nomama umnyuza wazi ukuthi kwakunguyena muphi ubaba kumbe kwakunguyena muphi umama kodwa siyazi ukuthi kwakungubani ubaba nomama ngoba sazalwa yizwi kankulunkulu elilotshiwe laqiniswa ngumoya upetro wathi ngosuku lwepentekoste uma uzophenduka futhi ubhaphathiswe yilowo naloyo egameni likajesu khristu kukhukhulisela kwezono zenu nakwamukeliswa isipho sikamoya ongcwele futhi mfowethu umkhethu angempela ozelwe kabusha ohe umoya wakhe unjalo ukuthi angathola izwi wemukela umoya ongcwele mbuze ukuthize-ke uyazi ukuthi umi kuphi uyakholela ekuphulukiseni kankulunkulu ameni uyakholela ekubuyeni kwesibili ameni buze umnyuzi lokho inkolo yomnyuzi angazi udokotela Jones wake washo ngesinye isikhathi lapho qhubeka ulandele usawule niyabo abazi kuhle ngiyakutshela ibandla lami alinasiqiniseko ngawo umfowethu wodwa wesilisa nowesifazane ozelwe ngokusha uqinisele ngempela ngempela ngokufika kwenkosi ujesu baqinisele ngempela ngempela ukuthi banawo umoya ongcwele njengoba ukhona umoya ongcwele ofanele uphiwe manje ujesu wathi wesifazane emthonjeni sikhuleka kule ntaba namajuda akhuleka ejerusalema wathi sifazane yizwa amazwi ami ihora liyeza nakalokhu selikholwa lapho ubaba efuna khona labo abazomkhonza ngomoya leqiniso izwi lakho liyiqiniso futhi wonke umuntu oyofunda ibhayibheli futhi akholwe yilo lonke izwi elishiwo ibhayibheli futhi alandele iziyalo zalo bese bemukela umoya ongcwele ofanayo nabawamukelayo ngendlela efanayo abawamukela ngayo imiphumela efanayo abayemukela ngawo amandla afanayo abawathola ngenkathi bewe mukela uyazi ukuthi kwakungubani uyise nonina uyazi ukuthi ugezwe egazini likajesu khristu wazalwa ngomoya wagcwaliswa ngokugcoba kankulunkulu uyazi ukuthi umi kuphi impela usekhanani uyazi ukuthi uvelaphi kungaleyo ndlela kumkhristu yangempela mbuze umamukele umoya ongcwele lokhu wakholwayo ameni mfowethu kumi ngelinye ilanga ngakongcwele omdala onamashumi ayisishiyagalolunye nambili eminyaka ubudala ekhuluma nomfundisi wakho onamashumi ayisishiyagalombili eminyaka ubudala ngathi gogo wesifazane ekhaliphe ngempela ngempela wathi yebo ndodana yami Gani sewuna sikhathi singakanani lokhu wemuka lomoya ongcwele.
She said glory to God about 60 years ago I got it.
Wathi uduba kuNkulunkulu cishe emashumi nayisithupha eminyaka edlule ngawuthola. Manje kuba bungumnyuzu ubeyothi manje awume kancane ngaqiniswa ngafafazwa ngenkathi ngikuhle impela futhi bangithatha bangiyise esontweni futhi ngathatha incwadi yami ngayedlulisela kusibani bani. Oh bakithabazi ngisho ukuthi bangabakuphi kodwa yena uyazi ukuthi ubuzibulo bakhe buvelaphi. Wayelapho ngenkathi kwenzeka.
She was born of the water.
Wazalwa ngamanzi nangomoya. Wazi namanzi ngesigezo samanzi ngezwi kuthatha izwi. Manje qaphelani ukuthi lokhu kwethulwa kanjani kulabo abakuKristu Jesu. UPawulu manje khumbulani ngithatha isikhathi eside kodwa angizukusiqeda lesi sahluko kodwa ngizosheshisa. Yakuthanda? Oh, kusitshela ukuthi sikuphi. Kodwa singele sikwenze njengobusuku bodwa. Sidinga inyanga kumbe izimbili zalokhu. Njalo ebusuku sedlula kukho nje izwi ngezwi. Sibuyele emuva futhi sikukhuphulele emilandweni futhi sikweneke. Izwi ngezwi futhi nginikhombisa ukuthi kuliqinise. Manje ke ngifunde lelo vesi masinya futhi. UPawulu umpostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu. Akusiyo intando yomuntu.
To the saints which are in Ephesus.
Abase Efesu na isihlanganiso kubo abakholwa nguKristu Jesu kuchaza ukuthi babiziwe baphuma behlukaniswa futhi manje babhathiswe ngomoya ongcwele futhi bakuKristu Jesu ngethula lencwadi kini bathandekayo bami.
Oh,
cabanga uPawulu laphaya kanye nabo njengamanje. Oh, majabula kanjani. Lo mpostoli omdala omncane wanqunywa ikhanda lakhe ezansi lapho ngama ngasendaweni lapho abanquma khona ikhanda lakhe. Kodwa oh ikhanda lakhe likhoyo kulowo mzimba omusha futhi yeke liphinde linqunywe futhi. Futhi umi lapho yakanye nabo ngawo lo mzuzu yena lo mpostoli owaloba lokhu futhi wathi kinina enikuKristu Jesu ngamoya munye thina sonke sabathizwa sibe kulo mzimba munye. Manje qaphela. Bakubekini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naNkosini uJesu Kristu. Makabonga uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ngazonke. Oh, uyakuzwa lokho Chali. Osibusisile ngezibusiso zonke zokomoya. Akusikho nje ukuthi abanye kubapostoli nabanye kulokhu kodwa usibusisile ngezibusiso zonke zokomoya. Umoya ongcwele ofanayo wehla ngosuku lwePentecost. Umoya ongcwele ofanayo lapha kulo busuku. Umoya ongcwele ofanayo wenza uMaria ememeze futhi akhulume ngezilimi futhi abe nesikhathi esimangalisayo futhi athokoze nezinto azenzayo. Umoya ongcwele ofanayo lapha kulo busuku. Umoya ongcwele ofanayo wavumela uPawulu abe kulo mkhumbi omdala lapha owawubukeka sengathi wawusugcwele amanzi futhi uthuhambile ezinsuku ezilishumi nane nobusuku kungekho nyanga kumbe izinkanyezi. Wabuka phandle labo futhi gagasi negagasi lalilo develi kulo ejeqeza futhi ebenyezelisa amazinyo akhe futhi wathi ngizokucilisa wena mfana omdala manje ngikutholile manje. Futhi lapho uPawulu ehlela ezansi kuba abe nomkhuleko omncane nakho khokumi ingelosi yathi ungesabi Pawulu lo mkhumbi omdala uzokwephukela phezu kwesiqhinga esithize. Kubeka futhi udle ukudla kwakho kokusihlwa sekulunge konke manje. Nangu eza nalawo maketango ezingalweni zakhe ezindala ezincane ewahudule ezinyaweni zakhe wayesethi yimani isibindi madoda ngoba uNkulunkulu ingelosi kaNkulunkulu engiyinceku yakhe yama ngakimi yayisithi Pawulu ungesabi.
That same Holy Ghost is here tonight.
No moyo ongcwele ofanayo ulapha kulo busuku. Moya kaNkulunkulu ofanayo usikhonze ngezibusiso zokomoya ezifanayo.
Bless us with all spiritual blessings.
Osibusisile ezulwini ngezibusiso zokomoya zonke zokomoya. Oh ake sithi kuma omunye futhi umzuzu lapha.
In heavenly places.
Ezindaweni zasezulwini. Manje akusikho nje phandle noma yikuphi. Kodwa ezindaweni zasezulwini.
We are assembled in
sibuthanele ngokwasezulwini kuchaza ukuthi indawo yekholwa. Kuthi uma ngikhulekile, nawe ukhulekile, kumbe ibandla likhulekile, futhi silungele umlayezo, futhi sibuthene thina ndawonye njengabangcwele, ababizelwe ngaphandle, sababhathiswa ngomoya ongcwele, sagcwaliswa ngezibusiso zikaNkulunkulu. Sabizwa, sakhethwa, sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini manje, singabasezulwini emiphefumulweni yethu. Imimoya yethu isilethe yasingenisa esimweni sasezulwini. Oh mfowethu, nakho lapho khona isimo sasezulwini. Oh, bekungenzekani kulobusuku?
What could happen tonight if we would be sitting here in a
bekungenzekani kulobusuku kuba besihleli lapho esimweni sasezulwini futhi umoya ongcwele uhamba phezu kwenhliziyo yonke ezelwe kabusha futhi yaba isidalo esisha kuKristu Jesu. Zonke izono zingaphansi kwegazi ekuhlanganyeleni okupheleleyo, nezandla zethu ziphakeme zibheke kuNkulunkulu, nezinhliziyo zethu ziphakeme sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, sikhonza ndawonye ezindaweni zasezulwini. Sebake wahlala kweyodwa?
Oh,
ngaye ngahlala ngaze ngakhala ngenxa yokujabula ngase ngithi Nkulunkulu, ngangivumeli ngisuke lapha.
Heavenly places in
Christ. Nje kuKristu Jesu.
Blessing
us with what?
Divine healing.
Ukuphulukiswa kaNkulunkulu. Ukwazi ngaphambili. Isambulo, imibono, amandla, izilimi, ukuhumusha, ukuhlakanipha, ukwazi. Zonke izibusiso zasezulwini intokozo ngakhulumekiye nagcwele inkazimulo. Yonke inhliziyo igcwaliswe ngomoya, sihamba ndawonye, sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini. Kungekho nowodwa umcabango omuyi phakathi kwethu, kungekho nowodwa usikinto obhenywayo, kungekho neyodwa ingubo emfishane, kungekho nokukodwa lokho noma okunye, kungekho nowodwa umcabango omubi, kungekho umuntu onotho lomunye. Wonke umuntu ekhuluma ngothando nangokuzwana. Wonke umuntu enhliziyonye endaweni eyodwa, wasekuthi ukungazelele kwavele ezulwini lokoma kwangathi yokuvunguza komoyona amandla. Nakho lapho ukhona, usibusisile ngezibusiso zonke zokomoya. Bonaka moyo ongcwele ungahlele kothile, bese uthi isho kanje iNkosi, hamba uye endaweni ethize wenze into ethize. Ukaphele kwenzeka kanjalo nje, niyabo? Isho kanje iNkosi yenza into ethize endaweni ethize. Ukaphele kwenzeka kanjalo. Usibusise ndawonye kuzo zonke izibusiso zasezulwini, ezindaweni zasezulwini, qaphela. Njengalokhu asikhethela.
Did we choose him or he
chose us? Ngabe samkhetha noma wasikhetha?
He chose us.
Wasikhetha.
When? The night that we set the
Nini ngobusuku samemukela ngabo?
Chosen according as he has chosen us in him.
Sikhethiwe njengalokhu wasikhethela kuye ngaphambi kwezisekelo zezwe.
That we should be holy without blame before him in
ukuba sibengcwele ngabe nacela phambi kwakhe emahlelweni ekuthandeni. Wasikhetha nini uNkulunkulu? Wawukhetha nini uNkulunkulu wena onomoya ongcwele? Wawukhetha nini ngaphambi kokusekelwa kwezwe?
By his foreknowledge he foresaw you and know that you love him. And before there was a foundation of the world, he chose you.
Wakukhetha.
And sent Jesus.
Uthi wathuma uJesu ukuze abe yinhlawulo yezono zenu ukuba akubizele kubuyisaneni kuye othandweni. Oh, ngifisa sengathi besinesinye isikhathi semizuzu embalwa. Ngeke ngithi ngaphambi kokuba size siqhubekele phambili, sibuyele emumva uGenesisi wokuqala amashumi abili nesithupha. Sizokucosha ngolwesithathu. Ngenkathi uNkulunkulu enza umuntu engakamenzi, umuntu wazibiza ngo El Elohim. Igama lichaza ukuthi ngesiHebheru ukuba khona ngokwamandla akho.
All by himself.
Yena kwaba akukho okwakukhona ngaphambi kwakhe. Wayeyibo bonke ubukhona obake babakhona okhona ngokwamandla akhe.
El Elohim means all sufficient.
U El Ela Elohim kuchaza okwanele konke okunamandla konke usomandla ongokhona ngokwamandla akhe. Kodwa kuGenesis wesibili ngenkathi enza umuntu wathi nginguye ya a ha u ja u va u ho yowe Jehova kwakuchaza ukuthini nginguye wonke okhona ngokwamandla akhe odale okuthize okuphuma kimi uqobo ukuba kube indodana yami kumbe okungokwesikhashana kumbe okusekuncane umntwana wami. Utumo ngani waphumuntu Jehova uthazi ukuthi waphumuntu kuba abe ngunkulunkulu omncane.
Because he is Father God and he made a man.
Ngoba ungubaba uNkulunkulu futhi wenza umuntu waba uNkulunkulu omncane. Ngakho akazesuye okholo ngokwamandla akhe uhlala nomndeni wakhe. Uela Ela Elohim. Manje manje uJehova. Jehova ukuthaza ukuthi lowo ongokhona enomndeni wakhe. Manje uNkulunkulu wenza umuntu kuba abuse phezu komhlaba wonke. Wayenombuso nomhlaba wawungumbuso womuntu. Ngabe ngumbhalo lowo? Ngakho uma leyo kuyindawo yakhe ebuswayo wayenguNkulunkulu phezu komhlaba. Wayekhuluma futhi kube njalo. Wayekhuluma lokhu futhi kube njalo. Nango yena
God Jehovah
uNkulunkulu Jehova lo owake wabakhona ebukhoneni ngokwamandla akhe kodwa manje ungokhona enomndeni wakhe nabantwana bakhe bekanye naye. Nakho lapho okhona. Manje kufunde lokho. Sizongena kukho ngolwesithathu ebusuku uma sesithole esinye isikhathi. Sicishe sibe neminye imizuzu elishumi nanhlanu futhi sizo. Bengicabanga ukuthi ngizofinyelela endaweni ethize lapho kodwa singeke lapho khona esibekwe uphawu ngomoya ongcwele wesethembiso. Kulungile. Manje sabizwa nini ukuba sibe izinceku zikaNkulunkulu? Wabizwa nini Orville Neville ukuba abe inceku kaNkulunkulu? Oh, hello kubuya ngitatethekisa. Ngizontshela, ake sithole eminye imibhalo. Ngifuna nithole uPetro oqala, wokuqala amashumi amabili. Futhi Pet thola isambulo seshumi nesikhombisa, ishagalombili. Futhi mina ngizothola isambulo seshumi nantathu. Manje sifuna ukulalela lapha. Ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu wakubiza nini ukuba ube ngumKristu? Oh, ngiyakuthanda lokhu. Lokhu ngokuthi umuntu akanakuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Kulungile mfowethu Neville, usumtholile uPetro wokuqala, wokuqala amashumi amabili. Ngakho funda elokuqala ishumi nesishiyagalolunye, wokuqala amashumi amabili. Lalelani lokhu. Yebo. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala elingenabala owaziwa phakade izwe lingakasekelwa kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu. Waziwa nini izwe lingakasekelwa? Mfowethu Bert, ngifundele isambulo seshumi nesikhombisa isishiyagalombili. Isilo wasibonayo sasikhona sisekho kepha sesiza kwenyuka siphume kwalasha siye ekuphotshisweni. Nabakhile emhlabeni bayakumangala laba bamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selukwasekelwa izwe nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha sisekho kanti siza kuba khona. Ubani ozothukiswa? Ubani ozothukiswa yilo muntu wenkolo njengoSawule wayenjalo? Lokho kwakungukuhlakanipha ngempela futhi kuphelele ngempela kwaze kwaba ngokudukisa ini abakhe uma kunokwenzeka. Kulungile. Isambulo seshumi nantathu ishagolombili ake nginifundele sona. Ayo bonke abakhile emhlabeni Bayo kulela kuso bonke abakhile emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshwayo ngaphambili kwasekwelwa umhlaba. Alotshwa nini amagama ethu encwadini yokuphila yewundlu? Ngenkathi iwundlu lihlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe, ngenkathi uNkulunkulu enguJehova u-El Ela Elohim okhona ngokwamandla akhe. Jenge dayimane nje linoje likhulukazi futhi wayengebe ngenye into. Kodwa ngaphakathi kwale dayimane izingxenye zakhe kwakungumsindisi. Kulezi zingxenye kuyingaphakathi lakhe kwakungumphulukisi. Yebo, kwakungekho lutho olokuba lusindiswe futhi kungekho lutho olokuba luphulukiswe, kodwa izingxenye zakhe zakuveza. Ngakho kwase kuthi-ke ngaphambi kokusekelwa kwezwe ngenkathi azi ukuthi kuvezwe obala okukhulu phakathi lapha okungokwakhe ukuthi wayezoba ngumsindisi, ukuthi wayezofika futhi abe yinyama akhe phakathi kwethu, ukuthi wayazi ukuthi nemivimbo yakhe siyophulukiswa.
Before the foundation of the world and wrote your name.
Saba iwude encwadini yakhe ngaphambi kokusekelwa kwezwe futhi waloba igama lakho kuleyo ncwadi ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Oh,
listen to this.
Lalelani lokhu. Ukumisela ngaphambili, kubuka emuva ekwazini ngaphambili. Iqonde ukhetho. Ukhetho lubuka emuva ekwazini ngaphambili nokumiselwa ngaphambili kubuka kulokho umuntu adayelwe khona. Ngokukhohlwa lokho ukuthi ukhetho lubuka emuva lapha nakhu ngangikhuthuthukela ngazalelwa esonweni ngabunjwa ebubini ngafika ezweni ngikhuluma amanga ngazalwa phakathi kwezoni ubaba nomama nomndeni wami wonke jikelele uyizoni ngangikhuthuthukela kodwa khona manjalo ngiba nohlamvu lukakolo futhi kwenze kanjani lokho kuyilokho ukhetho uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe wakhetha ukuthi ukududukele wawuzoba luhlamvu lukakolo. Manje ngiyazi ukuthi ngiluhlamvu lukakolo ngoba ngisindisiwe. Ngikwenza kanjani? Ngibuke emuva ngibone ukuthi wakumisela ngaphambili kudala. Ngokwazi ngaphambili ubonile ukuthi ngiyomthanda. Ngakho wenza inhlawulo ngendodana yakhe uQobo ukuthi ngayo ngisiwe kubeni ukududukela ngibe uhlamvu lukakolo. Manje ngikuphi manje ngisindisiwe ngihamba emseni kaNkulunkulu. Ukumisela ngaphambili kubukani kulokho umledayele khona uyongiyisa kuphi futhi ngiyaphi. Amen. Ukutholile lokho nakho lapho khona. Manje ake sifune nje sithi ukuqhubeka kancane sizobekese sivala masinya. Njengalokhu asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele ngabi nakusola phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili. Wamisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Wenze njani?
He by foreknowledge.
Yena ngokwazi ngaphambili wasibona ngaphambili azi ukuthi wayengumsindisi ekhona ngamandla akhe. Wawungekho zingelosi, ungekho lutho okunguNkulunkulu nje uEla Elohim ongokhona ngokwamandla akhe. Ungekho lutho kebe kunguye yedwa.
But in him was
kodwa kuye wawukhona umsindisi. Yebo, yini ezoyisindisa? Alukho olulahlekile nje. Ekwazi lokho, ngakho wayazi ukuthi le ngxenye enkulu kuye yayizokhipha okuthize ngaphandle ngaleya ayezokusindisa. Kwathi-ke lapho kwenza lokho ngokwazi ngaphambili, wabuka phansi wayesebona wonke oyolemukela. Kwasekuthi-ke ngokwenza kanjalo wathi kusindisa lokho indlela kuphela engingakwenza ngayo yoba ngokuba ngehle mecobo lwami futhi ngibe yinyama futhi ngithathe isono somuntu sibe phezu kwakhe ngimfele ukuze ngibe nguye okhonzwayo. Ngoba unguNkulunkulu into ekhonzwayo. Wayesehlale wakuthwala kuye uQobo. Futhi ngenkathi eza lokho wakwenza lokho ukuze asindise wena ofuna ukusindiswa. Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini?
By foreknowledge.
ngokwazi ngaphambili uNkulunkulu ongenasiphelo oyazi izinto zonke wabona iwundlu futhi walihlaba iwundlu ngaphambi kokuthekelwa kwezwe futhi wanoma igama lakho encwadini yokuphila yewundlu futhi ukubonile ukukhohlisa kukasathane ukuthi wayezokwenzani ngakho waloba igama lakho lapho futhi watsho ukuthi umphi uKristu yoba ngokholwa impela alunge impela umfolungu engempela indoda ekhaliphile impela indoda ekholwa impela kangokuthi uyodukisa nabakhethiweyo uma kwakungenzeka kodwa kungokungena kwenzeka ngoba amagama abo aziwa phambi kokusekelwa kwezwe ngokhethwa wabakhetha futhi ngokumisela ngaphambili bayazi ukuthi bayaphi nakho lapho khona manje ngubani oyengakungabaza lokho yilokho upawulu akushona lo ngumbhalo kapawulu lokho ngokuloba kukapawulu yilokho akufundisa ibandla lakhe ibandla ngokwendawo okuyiyonayona ngaphambi kokusekelwa kwezwe
was bringing forth you knowing what wenda you were
yona wakubeka emzimbeni wakho uqobo ukuba ube inkosikazi yomuzi ukuba ube ngumlimi ukuba ube umshumayeli ukuba ube ngumprophet ukuba yilokho kumbe ukuba yilokho wakubeka ngowendawo eyiyona yona bese ke uma sesiphumile emazweni kaGaliga aseGibhithe ngokundweliswa nokubhathizela ezweni lesethembiso ngokuba isethembiso sikaNkulunkulu singumoya ongcwele abaseefesu besine amashumi amathathu bathi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu bese ke uNkulunkulu emisele ibandla ngaphambili wathi futhi bonke abantu kebakhona izigidi eziphindwe kazigidi eziyohamba ngenkolo impela futhi zidukiswe labo kuphela bangeke badukiswe kuyoba yilabo abawelele ngaphesheya bangena ezweni lesethembiso labo ngaphambi kokusekelwa kwezwe babe namagama abo lethwa encwadini yokuphila yewundlu futhi bawela bangena ezweni lesethembiso futhi balijabulela abantu abaningi besaba ukuthi uzoziphathisa kohlanya abantu abaningi besaba ukuthi umongcwele uzokwenza wenze into ozoba namahloni abantu abantu abaningi besaba ukuthi bazokhala nesithandwa sabo sizobabona bekhala kumbe umama kumbe umakhelwane wakho kumbe ubasi wakho uzokubona ake ngilitshele ngendoda ngesinye isikhathi ngaphambi kokuvala wawukhona indoda ethiwa nguDavide futhi ngenkathi umphongolo kaNkulunkulu wawukade usezansi ezweni lamaFilisti futhi wela udonswa ngumphongolo inkaba endala eyayidonsa lapho uDavide ebone lo mphongolo uza wayegqoke igawuni encane wagijimela phandle lapho wakhahlela ngezinyawo zakhe emoyeni futhi wagcuma ezungeza futhi eklabalaza futhi wagcuma futhi wasina futhi wagcuma futhi wasina futhi yena inkosi yakwa-Israyeli futhi umkakhe walunguza phandle ngefastela futhi wambona enza kungejwayelekile kabi wamdelela ngani mhlawumbe wathi isiphukuphuku awubheke phandle laphoya indlela yenza ngayo ephotha izinyawo zakhe phezulu emoyeni futhi egxume ezungeza futhi enza kanjalo ngani ufanele ukuthi uyahlanya futhi ngalowo busuku ngenkathi engena wathi wesifazane engamazwi anje yebo ngiphoxile ngani wena inkosi umkhwenyana wami uphandle lapho wenza kanjalo uziphatha kanjalo uDavide wathi kusasa ngizokwenza okungcono kunalokho yebo mnumzane wathi awazi ukuthi bengisinela inkosi wawela ngaphesheya wayesesezweni lesethembiso wayelahle konke ukuzazisa nophawu lwezwe wayejabule kakhulu ukwazi ukuthi umphongolo wawuzongena emzini wakhe qho futhi ngiyakutshela abanye abantu bayesaba ukwemukela umoya ongcwele besaba ukuthi bangahle bakhulume ngezilimi bayesaba ukuthi omunye umuntu uzothi manje usengomunye lawo bafo beyilimi
They're afraid to come to the church to be baptized in the name of Jesus. Bayesaba
ukuze ebandleni babhathizwe egameni lika Jesu Christu ngoba banamahloni ngalo. Omunye wathi kufanele ngiwabuyisele emuva lawo matheyipu ami ngoba ngangishumayele ngokubhabhathizwa egameni lika Jesu Christu. Angiwabuyisele emuva ngenza amaningi kunjalo kulungile ngenza amaningi. Lelo iBhayibheli. Ngoba engakuthande siwenze izolo kaphela nje ukuthi sizokwenzani kusasa. Ileyo lethi ngwenziwa niyabo. Kubekani nje nihambe. Akukho siphele kukho ngoba kungokwenkosi, uNkulunkulu. Niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani? uNkulunkulu wabuka phansi sezwini wathi Davide, ungumuntu wenhliziyo yami uqobo. UDavide wayengenamahloni, wayengceku yenkosi. Wayeyithanda inkosi futhi wayejabule kakhulu, ejabule kakhulu ngokweqile waze angabe sacabanga ngesithunzi sobuntu. Niyabonje ngoba ngishilo entshumayelweni yami namhlanje ekuseni. Sisaba kakhulu kabi ngangokuthi sifuna uSawulu ukuba asifundise. Sifuna uSawulu ovele ekholeji elithize ukuba sitshele ukuthi sifanele siyenze kanjani inkolo yethu nokuthi sifanele sikwenze kanjani. Lokho kungokwalenye icala leJordani. Leli cala umoya ongcwele uyahola. Ngapha uphumile kuye nkucunkucu. Ngapha unendaba ukuthi bacabangani. Ngapha ufile nokuphila kwakho kufihlwe kuKristu nge futhi ubewe uphawu ngomoya ongcwele. Awunandaba. Uhlala eKhanani. Ungakumele kusanhlamvu okuhle. Wesidalo esitsha kuKristu Jesu.
You're bound for the promised land.
Bheke ezweni lesethembiso.
I remember standing out of brother.
Ngiyakhumbula ngimingale ya mfowethu Collins eminyakeni ethi ayibe ngamashumi amathathu edlule. Ngenkathi lendlu yokukhonzela ingakakhiwa. Kwaku ngumhlangano wethende elincane ngihlezi lapha ekhonini umhlangano wami wokuqala.
Us preaching this same gospel.
Ngangishumayela leli vangeli elifanayo, into efanayo, incebe engaphenyekiye kwaKristu, ubabathiso wamanzi egameni likaJesu Kristu. Ukholwa ukuthi lonke izwi liyiqiniso, ubabathiso kamoya ongcwele kuphulukisa kaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu njengoba nje ngilishumayela manje. Angilokuthanga ngehluka nangeyintshe lilodwa kunoma yikuphi kwalo. Unkulunkulu wembule yokuningi kwalo kimi ngakho njengoba elembula ngilokhu nje ngiliqhubela phambili. Akalokuthi asuse kulokho obekuvele kukhona ube elokhu nje engeza okuningi kulo. Bama ezansi lapho ngenkathi lapho abantu ababengamakhulu cishe amahlanu bama osebeni becula ngima ezingwini zeJordani ezinezivunguvungu bese ngiphotsa iso elilangazelelayo ezweni laseKhanani elihle nelijabulisayo lapho amafa ami ekhona. Ngiyofika nini kulolugu olunempilo ngibusiswe kuze kube nini nini. Ngiyofika nini ngibe kokubaba ngiphumule kuze kube nini nini. Lapho beqala ukucula lokho ngangithatha umfana ngimise emfuleni kuba ngempaphathize phandle lapho egameni leNkosi uJesu. Ngathi baba wasezulwini njengoba ngilethe lo mfana kuwe phezu kokuvuma kwakhe. Ngisengumfana nje nami nginaso isithombe sakho ekhaya. Ngathi ngenkathi ngimpaphathisa ngamanzi iNkosi phezu kokuvuma kwakhe egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wena mgcwalise ngomoya ongcwele. Futhi icishe ngaleso sikhathi okuthize kwadedela ukuvunguza futhi nakho kuze kuvunguza kwehlela phansi inkanyezi yokuso ecwebezelayo yama lapho. Nakho kumi lokho kukhanya enikubonayo khona lapha esithombeni kwama lapho. Kwazungezwa izwe jikelele le enhle eCanada nakumacala onke. Bathi kukhanya kweyinkinga kubonakala phezu komfundisi wendawo ebhaptisti ngenkathi ebhaptiza. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngenkathi udokotela lamsefika kimi futhi engazi lutho enhlobo ngalokho futhi wangilethela isithombe umfowethu asiphetheyo lapho manje. Ngabe usiphethe leso sithombe? Ngabe uliphethe iBhayibheli lisilapho besisencwadini yakho kulungile? Kwakukhona isithombe sidala sasendulo samaHebheru soPhawulu kaNkulunkulu lona impela ncamashilo lo olwalukhona emihleni kaJobe ngaphambi kokuba kuze kulotshwe ngisho iBhayibheli. uNkulunkulu ezingcinyeni zakhe ezintathu. Bungesibo onkulunkulu abathathu, uNkulunkulu oyedwa ezingcinyeni ezintathu. Oyise indodana nomoya ongcwele izinkundla ezintathu uNkulunkulu asebenzela kuzo. Bungesibo onkulunkulu abathathu izingcinyeni ezintathu. Futhi kwakulapho ngenkathi leyo ndoda edumileyo uDokotela Lamsa kuhunyushwa kweBhayibheli iLamsa. Ngenkathi esho ngalokho kusa ngenkathi ngimtshele lokho ngathi luyilo lophawu. Wathi lolo luphawu lukaNkulunkulu lwasendulo kumaHebheru uNkulunkulu uNkulunkulu oyedwa ezingcinyeni ezintathu. Ngathi njengoyizi indodana nomoya engcwele wama wayesebeka inkomishi yakhe yekofi phathi wangibuka. Jini ngikholwa ukuthi wawukhona Leo. Wathi uyakukholwa lokho na? Ngathi ngenhliziyo yami yonke. Wathi izolo ebusuku ngimi emhlanganweni wakho uMfoti Branham ngikubonile lokho kwahlukanisa ngaze ngikubone ngaphambili eMelika nasezweni lakithi. Wathi abantu abangamaMelika bazi ngisho iBhayibheli. Ito kuphela abayaziyo ihlelo labo abazi ngisho ukuthi bami kuphi. Wathi abazi lutho. Wathi kodwa ngenkathi ngimi lapho ezolo ebusuku wathi ngathi manje mfowethu Jean ngikusho lokhu nje ngokuzithoba nothando nokunjalo. Wathi ngathi lo ufanele ukuthi ungumprofeti. Kodwa lapho ngibona ukuthi ukholwa ukuthi uyise indodana nomongcwele kwangesibo uNkulunkulu abathathu kwakuyizingxenye khona sengiyazi ukuthi ungumprofeti kaNkulunkulu kungenjalo bungeke kwembulwe kuwe kanjalo. Wathi lolo uPaul uphelele. Wathi angazi wathi awusuyo kamunye. Ngathi chaba umnumzane angisuyo kamunye. Ngikholwa kuNkulunkulu uNkulunkulu somandla nezingxenye ezintathu zizikhundla ezintathu kuphela uNkulunkulu oyedwa ahlala kuzo. Wathi ayibusi inhliziyo yakho. Wathi ngelinye ilanga ayothula igazi lakhe emhlabathini ngenxa yalokho. Kodwa wathi abaprofethi njalo bafela ukwenza kwabo. Futhi ngathi ngakho makube njalo uma kuthokozisa inkosi yami. Ukunyutsho kweBhayibheli ilamsa.
Oh,
kuleqiniso impela. Kwangaki njengoba ngisho kuleli bandla, njengoba uSamuel asho ngaphambi kokuba bakhethe uSaul. Ngaphambi kokuba uphume ujoyine ihlelo elithize manje bese uzibopha ngqi ohlobweni oluthize lenkolo, awumvumeli ngani umongcwela kuhole. Awuthathi ngani uNkulunkulu abe ngumholi wakho futhi umvumela kubusise futhi ukhohlwe ihlelo lakho. Manje ngisho ukuthi ungabi ngowa noma yiliphi ihlelo lebandla, iba ngowa noma yiliphi olifunayo lokho kukuwe. Na kodwa ngiyakutshela njengomuntu ngayedwana umela umoya ongcwele akuhole futhi iBhayibheli futhi lokho elithi iBhayibheli kwenze uNkulunkulu akubusise futhi manje ngilinde isikhathi eside angazi nemukhona yini lapho befuna ukuza emgqeni womkhuleko kuba akhulekelwe uma bekhona bangazi bakamisa izandla zabo uyedwa nje babili bathathu kulungile nonke enyukani niqonde lapha futhi nime lapha bese uma ufisa ngesikhathi futhi sizoba nomkhuleko bese ke si angifuni ukuba nihambe okwamanje ngifuna ngokomthetho ukwenza okunye ukuthize lapha ngaphambi nje kokuba sivale bangaka abathanda isifundo sencwadi yabaseGalatia miqondo yabaseFesu. Manje ngolwesithathu ebusuku sizoya ophawini. Bese kuthi ke ngesothelo esizayo ekuseni sizongena ekubekeni ibandla ngokwendawo eyiyona yona. Uma nje cishe sizongena kulokho ngalolu lwesithathu oluzayo ebusuku kinina abantu lapha eJeff. Ngokwendawo eyiyona yona sibeke ibandla lapho abangabakhona ngamunye. Ukuthi sibizwa kanjani ngokwesimo sobuntwana. uNkulunkulu usinike isimo sobuntwana ekubeni ngamadodana. Singamadodana ngokuzalwa sanikwa isimo sobuntwana sase sibekwa ngokwendawo eyiyona yona ngomoya ongcwele. Bukani, bonke babe ngamaHebheru ngenkathi bewela umfula. Kodwa uJoshua wayehlukanisa izwe futhi wanika ngamunye izwe lakhe ngokusho kukanina ezala lapho umoya ongcwele amtshela khona.
Look at Jacob when he was dying.
Buku Jacob enkathi efa umprofeti esephuphuthekile.
Pulled his feet up into the bed. Said come forth
you. Wawashakela embedeni ngezinyawo zakhe wathi phumani nina madodana kaJakobe futhi ngizonitshela ukuthi niyoba kuphi ngosuku lokugcina. Utumo. Oh ngiyazi ngingabonakala ngisimanga. Abantu bangabonakala beyisimanga. Kodwa ukuba nje bewazi isiqiniseko ukuvutha enhliziyweni. Kumani futhi ngizonitshela ukuthi niyoba kuphi ezinsukwini zokugcina. Futhi ngingathatha lo mbhalo ofanayo bese ngithatha ibalazwe lalapho amaJuda ehlezi khona namuhla futhi ngifakazise kini akuyo impela indawo efanayo uJakobe athi ayoba kuyo osukwini lokugcina. Futhi lapho kade engekho kuleyo ndawo aze abuya kusukela ngomezi isikhombisa ngo-1946 ngobusuku ingilosi yenkosi yabonakala ngabo kimi phezulu lapho futhi yakhuluma ngalokhu ukuthunywa. Futhi nginganikhombisa lokho ngenkathi ebuya engena ezweni elisha ashaye wena impela indawo lapho uJakobe athi ayohlala kuyo futhi lapho ahlezi lapho namuhla.
Oh hey.
Sisondele ngosuku lodwa ekhaya ilokho kuphela. Nina abantu abathandekayo niyagula kungenjalo beningeke nime lapho ukuba nime nje.
I'm your brother.
Ngingumfo wenu. Nginomyalo ovela kuNkulunkulu ukuba ngikhulekele abagulayo. Akunjengokwami ngokungathi nginamandla okuphulukisa, anginawo, kodwa nginamandla omkhuleko. Njengoba ngishilo namhlanje kuseni, uDavid wayengenalutho kodwa indwa imane encane kodwa wathi ngiyazi ukuthi izokwenzani ngamandla kaNkulunkulu kuyo, yabo. Kuphela nje nginomkhuleko omncane kuba nginenzele wona nezandla zami kuba ngizibeke phezu kwenu, kodwa ngiyazi ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kuzokwenzani. Kubenzele abanye, kuzokwenzela nawe. Kholwane yilokho manje nisakhuphuka ngqo nje nisondela kancane endaweni. Manje angazi ukwenza lokhu kwanele kakhulu ukuthi ngikecele yini mfowethu kuba eze lapha futhi abagcobe ngamafutha. Uzokwenza lokho mfowethu Neville. Ngizocela ibandla uma ningakhothama ngomkhuleko. Manje khumbulani, ngevikele edlule lapho bengigula kabi nalowo castor oil omdala, bengiyonika noma yini uma umuntu ubefikile wangibeka izandla. Uma benginomuntu ofikayo uNkulunkulu ambusisile wamsiza, bengiye kuthakasela kakhulu. Nonke niyakuzwa manje njengoba ngenzile ngaleyo nkathi. Niyezwa manje nifuna ngenze njengoba nje bengifuna umuntu kuba angenzele ngaleyo nkathi. uNkulunkulu angavumi ukuba ngike ngidebesele umsebenzi. Mangithi njalo noma ngabe ngikhathele, lapho ngidiniwe, lapho kulukhuni ngisho kuba ngisuse unyawo kolunye, mangihambe ngoba ngizohlangabezana nani nonke futhi ngale kulelo zwe laphaya. Bese nina besifazane abadala nowesilisa omdala sinivithikile, izinto lezimpunga futhi ziyawohloka, futhi ziwohloka ziba izimvithimvithi njengembali evule imiqumbe yayo emincane, yawohloza ezigcebe zayo futhi zivuthuluka. Senizoba izimvithi nje aninjalo, kunjalo. Je, futhi okuyiyona nto kuphela nifuna ukuyihlalela ndawonye ngokuba nikhanyele inkazimulo kaNkulunkulu. Ngakho nxa isitha sikubhozomela manje, sase siphuma sibaleka ngiza nendwa imane kaNkulunkulu nokukholwa nesiphiwo uNkulunkulu angipha sona. Nakhu engishilo ukuze nikuqonde. Ngithe kuba uPetro bengavele angene noma abanye babo. Ungakusho lokho, anidingi ukuba ningikhulekele. Avele angene kanje bese ethi, njengakulona wesifazane athi, ngabe ungudadewethu sibani bani? Ungubani igama lakho, dadewethu Howard? Athi ngudadewethu Howard, ulikho dadewethu Howard. Uyakholwa, ulikholwa. Ngakho uyabo unamalungelo kuzo zonke izibusiso zokuhlengwa. Khona ke bengiyothi dadewethu Howard, konke kuzolunga bese ngisuka ngihambe. Oh kanjani ngathi bengizoxhabalasa benyomemeza benyothi inkosi kufanele kube njalo nje kufanele kube njalo nje futhi ngacabanga yebo abantu bacabanga leyo nto efanayo uma ngiza ngibakhuleke ngakho kuyilokho niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini futhi ke ngama isikhathi esiningi futhi ngathatha abantu futhi ngithi oh dadewethu othande kakhulu uzokukholwa oh uzokukholwa nkosi oh uNkulunkulu benze bakukholwe yenza bakukholwe oh ngiyacela uzokumukela manje akusikho lokho. Sengedlule kulokho, ngedlulile kulokho. Ivele ngisho lokho dadewethu Howard ulikholwa? Yebo ngiyilo. Kulungile dadewethu Howard, uma ulikholwa uyindlalifa ukho konke uNkulunkulu anakho. Bese nje ngithatha isandla sakhe. Ngiyabonga ikholwa yilokho. Ngixhumana nodadewethu Howard ukumbeka izandla. UJesu azange athi nibakhulekele, wathi bavele babeke izandla zabo. Yilokho bese ke eyaphulukiswa. Angathi konke kuzolunga dadewethu Howard, ngakho ngahamba uye ekhaya uphile, uNkulunkulu akubusise. Udadewenu, dadewethu Hampton ulikholwa awusilo? Uyindlalifa ukho konke anakho. uNkulunkulu abe nawe dadewethu Hampton. Hamba uye ekhaya uphile manje, uJesu Kristu sekuphulukisile.
You're the woman we prayed for at the hospital. Yeah. You're a believer then, Sister Sloan. Heir to all that we ask. Sister Sloan, may you receive what you've asked for. Be well. God will grant it to you.
Amen. Praise the Lord.
That God will give
yes,
you.
Sir. Yes, sir. Hallelujah.
And may the Lord God give you, Jesus, exactly what you asked for.
And Jesus.
I know you.
Praise our God.
You are a believer, sister. I know you. This is your husband. He's the one I prayed for on the phone that day. I always remember that.
Amen.
Could go to the meeting and tell us to come to the meeting and the Lord and heal and send them to the meeting.
Amen.
The proxy, you stand for someone else. What a Christian thing it is, sister. See, he was in prophecy, so he stood for all of us. You're a believer and have a right to everything that God promised.
Yes.
I'm his servant. And by the name of Jesus Christ, I give you what you ask.
Amen. Praise the Lord.
My brother Bill, God bless you. It's been all so good to you. You're a believer, I know you are. I believe that God will give you everything you ask for you are a believer. And as his servant, to you, my brother, in the name of Jesus Christ, I give you the desire of your heart. And you will go and receive it.
Amen.
Praise
the Lord.
Sister Bruce, I know you. The little nurse at my back knew you. She used to be down there in the Motel J. J. Queen J. or something like that. You just stand for others. Watch your desire to live from the Father. For yourself tonight. Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach. But I'm coming after you. With a slingshot. And in the name of Jesus Christ, I direct the slingshot at the arrow.
Thank you, Lord.
And bring you back to God. Jesus. Give that to you through Jesus Christ's name. Amen.
Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Do you believe him? You're hurting you in your side, low and on your left side. Do you believe that God will give it to you, sir?
Yeah.
And as his servant. Lord, this hand perhaps has done a many hard day's work.
Yes.
Come here for a purpose, something to do. Give it. The desire of his heart, Father, as I pray in Jesus' name that you will. Amen.
Amen.
No doubt that hurting will stop you. I'm hurting down there and you'll be all right. God bless you.
Brother. Amen.
You are a believer.
I am.
You're a believer. And you're heir to all these blessings.
I know. And I believe in your prayers, Brother Branham. I believe that God will heal me. I believe that he answers your prayers.
Thank you. Father, I bring this, my sister,
Lord,
into the line of
God. Thank you, Jesus.
Into the center of the power. And I bring her back to you from the enemy's clutch in the name of Jesus Christ.
Thank you, Jesus.
Amen.
Thank you.
That's just the way it will be. One operation. Oh Lord, as this young woman stands here yet in the bloom of youth, I pray for her. And a lung that would have to be taken out and should stoop the rest of her life. You are our Father.
Amen.
And I'm the fire of prayer right at her. Lord, right straight to that moment.
Amen.
I send this prayer in the name of Jesus Christ. May she strike that lung.
Amen.
In the name of Jesus
Christ. Hallelujah.
Amen.
I believe it. Thank you, Jesus.
Your sister Dirk. Back of your head drawing. You are a believer and an heir to all God's blessings. Sister Dirk.
Thank you, Jesus.
Lord, I bring her to you with this little sling that you give me. As you give David a sling to watch his father's sheep. And if an enemy coming after the sheep, he wasn't afraid. Grabbed up that little sling and went by your lines and bears. And he brought the sheep back. This is a prayer of faith. You told me if I get the people to believe and be sincere, I'll bring Sister Dirt back tonight. I'll snatch her from the hands of the enemy. She's your sheep. I'll bring her back to the Father.
Jesus.
In the name of Jesus Christ. Amen. Sister Lona. I have a sister. And you're a believer, are you, Sister Lona? I heir to all the blessings. Then, Father God, I aim this prayer tonight as from the sling of God for Sister Lone's high blood pressure. May the next time the physician takes the blood pressure, may he look at her and say, it's normal now. She'll know what it is. In the name of Jesus Christ, I give it to her.
Amen. Amen.
Yes. I wish I had my dad here tonight. I will for yours. I understand that.
Right.
Heavenly Father, the man that sired this boy, that is here on earth tonight because of him, and his own son desires that his father will be brought back.
Amen.
We out enter in the world of sin, alcoholic. Oh Lord, I send this prayer with faith and strength and with all that I can throw it.
Yeah.
This little pebble.
Amen.
In the name of the Lord Jesus, yeah. I sling it at that devil that's got that man caught in her.
Amen.
And he comes safely to the fold in Jesus' name.
Amen. Thank you, Jesus. Blessed be his name. Yes, God.
You have a desire to receive. You want to come into the land where all the promises are.
Yes, Jesus.
Now, Lord, this boy is just across the river, camped on the other side, and Jordan is swelling. And there's no way for him to cross except you make a way like you did for Joshua.
Amen.
Or Israel. And Father, I am asking you as your servant, let our precious brother, oh, God, let him enter into this promised land, this promise. That on the other side is, I was carried the other night. May I have the privilege of grabbing and throwing my arms around that other land, saying, my precious brother, grant it, Lord. May he receive the promise of God, the Holy Ghost. Amen.
Thank you, Jesus.
Amen. Oh, Lord. To this, my gracious brother, this hand has been kind to me and has good things for me that untold of. He believes and has faith. And now an enemy tries to grab this, my friend, sugar. And he thinks that he can grab this boy. But I come after him.
Yes, glory.
I'm coming to bring back your own, Lord. I'm slinging this rock with a zero faith. In the name of Jesus Christ, I strike that sugar by me.
Yes.
Bring back your own sheep to the fold, Father. In the name of Jesus.
Amen. Amen. Bless him, Lord.
Oh Lord, our sister knows that this overweight is, so the doctor says, is a thing that kills. Each pound overweight takes a year off.
Due to
the insurance company. And she wants to live to the honor and praise of God.
Amen.
And there's no doctor can do this, Father God.
It's just in your hand, and Sister Bell has been very faithful. And she's been kind and considerate and trusting.
Oh, amen. Bless her.
She's went through many deep trials. I come far tonight, Lord. I've come to meet that enemy, Lord. I aim with all the accuracy that I can aim with. In the name of Jesus Christ, I hurl that stone of faith at this enemy that's got her. May it scatter him and run him away from her. And she'll be able to be restored back to the shady green pasture.
Yes,
and
amen.
The still water through Jesus Christ. Amen. She'll be, Sister Bell, just going out.
Brother Ben, I love the Lord better every day I live, and I've been coming here 20 years to this place, and I've been healing just nearly everything that ever got the matter with me. You remember all the things I've been done, and He's blessed me so much, and I love Him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything He's got for me. And I'm going to die on the altar. That's what I'm going to do. And I'm going to die on the altar for Jesus. And I'll tell you what I want you to do. You don't know, it took his whole family in with him. And I want my whole family. You know, I want my loved ones saved.
Your children.
And my children.
Yes, sir.
Well, you know all that. You prayed for me.
We are all acquainted with Sister Spencer. And know that how her and Brother Jeff going through the rough. The weather's come down through the church. When I cross over the other side, they won't be toddling along like this. They'll be young. Brother Jeff, if I can only say, you know, that you all know how, just across the little shadow. You go back to that lovely young girl again, Brother Jeff, to the young boy. God promised you. Now look, I want to give you just a little teeny bit of teaching. It's you're the last one here. I want to give, because I know this your little boy, Charlie. He wasn't be prayed for. I want to say this one thing. Did you ever read in the scripture where the Bible said this? Paul told the Roman centurion, can you hear me all right? Told the Roman when he pulled his sword to kill himself up at Philippi when he was in jail. And the earthquake shut the jail in. He said, believe on the Lord Jesus Christ, and thy house shall be saved. Did you ever hear that? Thy and thy house.
Yes.
Now look, if you have faith enough for salvation for yourself, can't you also have faith enough for your house?
Amen.
God is someone to do. And Lord, I pray for Sister Spencer and Brother Spencer tonight that every child, them and their children, will all be in that glorious, happy land there where there will be no sickness or no old age, no sorrow or disappointment. And all this little life here will fade into a nightmare that's passed by. May they receive this, and may all of her children and her husband, all of her loved ones, and all that love her and all that she loves, may they be there with her. In
Amen.
Jesus' name.
Amen.
Thank you.
God bless you.
Around
82
positions. 18
years.
But you're getting broke down, Daddy. But I still do all the cooking, washing, and ironing to keep out.
Just like a roller's falling apart.
Yes. I'm so tired all the time. They tell me, I have no mother, my stepmother lives in my ear. Go, how you feel when you get old a long time ago? You should say, well, Mary, you'll be tired all the time. I'm tired.
Well, you're just ready to go to rest.
I'm just tired all the time. I need rest.
Yes, ma'am.
And I want to rest.
Just keep your faith right in you, Sister Spencer. You'll cross over.
I'm going to die on the altar.
In Jesus' name.
Am I?
Praise
God.
I want everything He's got for me.
And just as sure as I stand here this way with you tonight, Sister Spencer, by His grace, I'll see you and Jess across the border with us. So.
young. You all be running home, my brother, my brother. Yes. And I'll see you. Father God, this girl will have a breakdown. And she's out of reach of this.
There's
only her on him. But I come for her tonight. I come to you, Father. I come asking you to direct the shot that I provide. May it be exactly zero to the crosshair above the back. May this prayer in the name of Jesus Christ strike that nervousness and tear it to pieces. Bring back this sheep of God's pasture. It just has to be.
Hallelujah.
God of heaven, grant that her six children, that she desires to be saved. She's heard that testimony of Brother Dalton, his lovely daughters. She desires her six children, Father. May she have them. May they be heard in that land where they're safely protected and sheltered by the blood of Jesus Christ. Amen. May you have him, sister, my prayer. There's nothing hard that can help it. They give them a little stuff like a, or something like an acetylene. It's a cortisone, they call it, and that kills you on them. It carries your blood. So, but look, see that the arthritis is like the lion to grab the sheep. And run away. What would a little slingshot do? Ooh, my. There's a big roaring lion of a lamb. And he loves the lamb, so he's run off with the lamb. But David took the slingshot and went after
him. Amen.
See, now watch. He had five rocks. F-A-I-T-H.
Yeah.
Himself. I-N. The sling was in his hand. J-N-S-U-S.
Wow.
He's a dead shot. Something has to happen. Let's go after that arthritis tonight. Father's prayer. May God give you.
Amen. Jesus.
She wants to be that God's name?
No, she didn't.
You want to be that God's. Thank you, sister. Not because of that's what. It isn't because. If that was in the Bible for Father, Son, and Holy Ghost, I believe that. I would say like it is. I wouldn't want to be any different. I'm going to be responsible for that. Just. Now, God said just the way that said it. Not to be different, but to be honest. Now, Father, we come for her love.
Yes, Jesus.
It's got arthritis, and here she wants her to be baptized in the name of the Lord Jesus. For that is the entrance. That's the open gate. That's where Joshua opened up one path that crossed over into the promised land. There wasn't two or three places opened up. There was just one.
Yes.
Peter, on the day of Pentecost, when the church was first inaugurated, opened up a path that repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Yes, amen.
Never did they vary from that same path. Each one crossed into the promised land. Some of them were trying to get across way down at another ford. And Paul said to them, unto what was you baptized? Where are you trying to cross at? And they said, down here where John was. He said, well, John only pointed to the time and the place. And then when they heard this, they were baptized at the right ford. And they went across. And we see the Holy Spirit coming. Granted to our sister and her loved one, in the name of Jesus Christ.
Amen. Amen.
Brother Lyle?
The Lord really fights me.
Come on. Come
on. Come on. Remember if there were any
God bless you. You're on the road to the promised land.
How many of you remembers of just before this ministry was confirmed to me and me being fishing with a man one day down to a river, a lake, and I was catching little fishes and the Holy Spirit came up on me. There was a, this man is a Jehovah Witness. Was. His brother's here somewhere, Banks Woods. He's in here somewhere, which is my neighbor. This is Lon. And these people were Jehovah Witness. And they said one day when we was fishing down there, after this boy got converted, I told him there was something in his life, Mark, what taking place and all about it, which he just now told me, and he just now got it out of his life. That's right, whatever it was. It's exactly right. His father was the one that was a reader. Is that your reader today? And he and his wife both was baptized. Jehovah's Witnesses in the name of Jesus Christ here in the pool. And this man was sitting by me, my brother. Banks, where are you? Is he inside?
Right back in the corner.
Back in the corner, yes. And we were fishing. And brother, my little boy had killed, I thought he killed a kitten a few days before. That little old mother cat had a bunch of little kittens and he picked it up and dropped it. And I thought, and I said, the Lord is going to raise a little life the day before. Is that right, Mom? Setting up in a cove. And I said, that's thus saith the Lord. And we fished all night and caught nothing. The next morning, we were fishing back in a little cove for some bluegill, that small fish. And Brother Lyle had a big pole, and he let a little bluegill swallow it, the big hook he had. So when he pulled it out, the little string was all the way down, the big hook in the little bluegill's belly. And when he pulled it out, he just had to pull the entrails and everything else out of the little bluegill. Gill, and I just pulled it all out because the big hook had got caught down in the fish's belly. And when he did, he threw it out on the water, and it just quivered four or five times, and that was it, because his entrails and gills was hanging out of his mouth. And he floated around there for about a half hour, floated back up into the bushes, and I was sitting there fishing, and all of a sudden the Holy Spirit comes and said, speak to that fish. I said, little fishy, Jesus Christ gives you your life again. And that little fish laying dead on the water turned over on his side and went out into the water. Brother Lyle and Brother Woods were sitting present. Brother Lyle said, Brother Brandon, that meant for me because I said to the little, I can tell him what he said. He said, when he pulled the entrails out of him, he threw him out there, he said, you shot your last one. It was like that. So God, he said, it meant me. And I said, no, Brother Lyle, that wasn't it. Brother Banks back there said, how many people in this world, how many thousands would love to be standing where we're standing right now to see the power of God come down and perform something like that? In other words, like I believe we all felt like Peter did, it's good to be here, let's build three tabernacles. Now, Brother Lyle, you're aligned with the Holy Spirit. You've left Egypt. The garlic cots and the filth of the world is left behind. Yeah. You're standing down to the Jordan bank, just across Yonah. May God take you over.
Yes.
Almighty God,
Jesus.
Here's your trophy. He sure was in an awful fix, Lord. But my heart went for him. Our prayers just struck the very killing blow yonder. The very thing that held him has gone from him. It's been smashed, and now he's walking down to the Jordan. Take him to the promised land,
yes,
Lord, and seal him among the people.
Yes,
but on that glorious day when we shall meet down there, may I feel the embrace of his arms screaming, my precious brother.
Amen.
I can hold him. Bring Banks along with him, Lord, will you? Papa, Mama, and all of them. Sister and all that great family.
Yes.
May we all meet under, Lord. May every one of them be filled with the Holy Ghost. I pray in Jesus' name. Amen. You will receive it, brother. God bless you, brother. Yes, brother. there's someone dying, a long distance call, and offer him a service to Brother Neville Bunk.
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just daydream one off or single year.
Amen. So we sent the rock of faith. So I sent prayer after him. In the name of Jesus Christ. You're laying for the ground. This is still open?
Yes.
Can I have your attention? Well, if you know the bones, it's a preacher up in Indiana was preaching. Dropped down in the pulpit just about an hour ago. While he was preaching, fell forward and died in the pulpit. A noted evangelist, preaching up here in Indiana, The pastor just called me. He died while preaching under the anointing of the Spirit, fell forward, his eyes set, his respiration left him, he's pronounced dead, been laying dead for an hour, and something told him to call the church and have me to pray. So I sent prayer to bring him back in the name of the Lord Jesus.
Amen.
May you join with me by faith that it won't miss the target.
Amen.
And touch it and bring it back. Thank you.
Praise God.
God be with you. I'll see you Wednesday night. New people from Georgia and around. Bye bye.
God be with you. Brother Pat.
We got some fire seats lined up. Are you having any bums and seats?
I'm going to go.